Be you can lean on my shoulder.
Vicky Bandits.
Anytime you feel low, be you can call me a soldier. Nadia,
mapenzi matamu bana. Sijazoea kubembelezwa unavondekeza bwana. Tupendane nikupe wana. Kina safari na Lola wakuite na wewe baba. Ni vingi tumepitia, matusi na wivu nimejionea nikavumilia. Jina na pesa nilizopata na mimi nikakuvimbia. Ila kwako sitoki, nishapata wakufa kuzikwa mwenzangu kwa kweli siondoki. Jamani kupendwa raha, raha. Kupendwa na wewe Ali, kupendwa raha, raha.
Oh yeah.
Isiyopitiliza.
Jamani kupendwa raha,
raha.
Kupendwa na wewe Sheri, kupendwa raha,
raha.
Hey, oh.
Love is a beautiful thing. Ukipata unayempenda, wala is a wonderful thing. Baby, that you are my beautiful thing. Kwa penzi lako mimi nimeloa, nakukunda my baby.
Yeah, forever my baby. Tofauti zetu tuziweke kando, ukinywa chata daddy. Baby, yo yo. Milima na mabonde,
nimepanda nikashuka, bado minarudi kwako,
minarudi kwako baby.
Jamani kupendwa
raha,
kupendwa na wewe Sheri, kupendwa
raha,
hey, oh.
Jamani kupendwa raha, raha. Kupendwa na wewe Ali, kupendwa raha, raha.
You can lean on my shoulder. Anytime you feel alone, baby you can call me a soldier. Sitaki nikuache wewe solo.
Jamani kupendwa
raha,
Nadia nikumbatie baby kupendwa
raha.
My mama, mama, mama. Ila mimi napendwa
raha. Vicky Bandits.